Abe chitongole chifunayizwa kubyebibuuzo mu ggwanga ekyayuneebu balabudde abakulu b'amasomero ne bannannyinigo abasaba abayizi ssente naddala abali mu bibiina ebyakamalirizo ng'ensimbi zino za kwewandiisa wabula nga nnyingi okusinga ku ezo ezitabibwa ekitongole ekyayuneebu nti bano baakukwatibwa baweesebwa engassi. Bino byogeddwa Jennifer Kalule Musamba ye mwogezi w'ekitongole kino bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku ssengejjero lya mawulire mu Kampala. Okusinziira ku kitongole kya UNEBO, abayizi abali mu masomero ag'obwannannyini ensimbi ez'okwewandiisa ziri 314 eri abo ab'ekibiina eky'omusanvu, 16,014 eri abo abali mu siniya ey'okuna, n'18,086 eri abo abali mu siniya ey'omukaaga. Wano nno w'asinzidde n'asaba abazadde abaggibwako ensimbi ezisukka ku zaabwe okwekubira enduulu basobole okuyambibwa.
Asaba abazadde ebisale eby'okwewandiisa oba eby'okuwandiisa abaana nga tebikwatagana n'ebyo UNEBO bye yateekawo. UNEBO erina ebisale bye yateekawo, n'olwekyo abakulu b'amasomero ne bannannyini masomero balabulwa nti beewagize ddala okusaba ebisale ebitakwatagana na UNEBO byegambye. Etteeka lya UNEBO mu kitundu 259 63 singa omuntu agenda mu maaso n'asolooza ebisale UNEBO byetagambye alina omusango gwawa gwa 40,000,000 oba okusula emyaka 10. Ate era ekitongole kya ddembe okuggyako essomero eryo ssenta yaalyo ate n'omusomesa akikoze abaha ekikikya asobola okuggibwako amabaluwa ge. Olwekyo okusolooza ebisale ebisale ebyo UNEBO byegamba tekikkirizibwa.
Ate ye akulira ekitongole kino Daniel Odong wano w'asinzidde n'ategeeza nga bwe baaweza abayizi okuwandiisa peeni ezisiimuulwa, n'ategeeza nti kino bakikola okukendeeza ku kikopa bigezo era nga olumu babuzaabuzibwa olw'ensonga nti akadde bwe kayita n'ebiwandiikiddwa biba tebikyalabika.
We are fools that are acquiring these types of things for their candidates. There are two problems with this. One is that with time, the ink will fade off. We have had cases where by the time we are marking the script, the handwritings of the candidates can hardly be read because the ink has faded. Secondly, it is now an avenue for malpractice where candidates can rub off whatever they have written earlier on and substitute with answers that have been given to them during the examination. So the board announces that the use of these erasable things is banned.